Yeah. This your boy, Custy B.
Dealer, man.
Yeah. Fanya mziki kitoka mdogo, siulize mziki gani. Kila kitoka school na fuck a rhyme, so done. Mama kanis, kizu washikaji mtano wa kadis. Eti dragi na ze views, na soon nitakuwa craze. Chovoko kwenye biti, black ya kaseme popisti. So jana wala leo, kakoloni mamboleo. Mwenye pesa ndo mbabe, pigiana kutoe ngeo. Stoi jicho, toe jasho, yone mafanikio. Duniani haki ya hiko, tashilie na wenyewe, so nye. Maskini kama mie, nipe mke, so damn. Cause inetaji wife, kama dadako ni mtam, so mbaya ukanita shame. So master cut the game, na surize uwe yem. I got your boy cast, isongeya ndo my home. Pame kucha na enda fight, so gope majukumu. Life boom, na pesa bado dim, baka chuo na bazoom. Home kopo no boom, mtoto waka buku kivipi ni taji kim. Achenu sister do sex, biashara haram. Vidogo vitu si watoyo binadam. Masaya kisi mama, kifo cha wadia. Life fliki bana, hasu zendelea. Hasu nchana mpaka night, kibidi don't sleep. Sex boy see you body, sex boy cash. Shine bila fight, ushogo the black ties. Mwalimu sena notes, kwa mic ina shusha pindi. Come on a mini, mimi beba vyumu kawe mlins.
Alana fire me, okay.
Ila mimi bado nakoma. Hey, ila mimi bado nakoma.
Benz pesa, uwa mpe nyuki. Na flow za kibabe, effects wanatoka nduki. Boko kaba loot, napasua mpaka rocks. Niki rap, cast tack, don't touch, niko smart. Nino ndugu na pesa, bila jasho ni shiki. Wengi wanataka ni feri, si choki na kaza boot. Kazi ni kazi, kama liziki si kosi. Usiza lau ya kwangu, kozi ya kwako inilish. Ushajuliza swali, kahaba yulu manda tutake onakula nini. Iko chama chenu nyinyi, maskini wetu sisi. Fisadi wenu nyinyi, ufanya kazi BOT. Mbona ndugu zenu nyinyi. Piga chini mafisadi wanafiki. Pambana kwa wapanza, sifuri solo fiki. Yesu alitenda mema la youth, alimsaliti. Najuliza wini nani, mbaka nikose mastichi. Kidisi na relax, binadamu wanachuki. Mwesha mjua jina, miaka mia nisumbui. Sema kweli bila hofu, kija silika adopt. Mitala kikoloni, wasomi bado vipop. Nei wape saram, hao wana haram. No retreat, no salenda, misili ya Boko Haram. So mwana Dar es Salaam, ni mwana woli mwengu. Siku za mwisho saje, kesheni mkimomba mungu. Whoa. Kesheni mkimomba mungu.
Ila mimi bado nakoma. Ila mimi bado nakoma.
Yo.